sawirkii toban iyo nay kow ciisemadii dhimadii usiga yaa gabriga la geliyey dhagax wiin yaa laki daboole meeli gabriga laka galaaw naagtii la araaw maryama madaliin yaa gabriga gashi dhagaxayaana ki wareejisay walna ma aragne maryama markaas yaa aad an oyti madii oysi gabriga banaanshey yaa lama malaa'ig an koyti lamada malaa'ig yaa way areen unun way aragni iise madii iise an aragni non muugadi maryam laakiin adi may weelaase intii bato way an sheegaase dadka dhammaan oo hertishay ah saas darteed yaa maryam islamarkii way ki ararti dadka herta meeli an roogeen madiiseeti yaa walaa tiri ciise noolye noloshana ha ka guulaysti eebaheyaana aawiyi